Omusajja ye mulimo oba olina omulimo papa obufumbo bwekka tegenda kufula sanyo naye basajja bakwano bange genda kuyongeza naye basajja bakwano bange mobele ne mpisa naye oba mulimo choka omulimo temala naye basajja bakwano bange genda kuyongeza naye basajja bakwano bange Belele pisa na ye Oba molimo choka O molimo temala Aba kazi baki Oba olino molimo Muta ulila musaja na ye Bufumbu kuchakalana Na ye o musaja Oba tolino molimo Na ye o muasa papa Bibela tebi soboka Omo kazi e pisa Oba oline pisa mama Sajaba kwa nubange, nenda kuyongeza, na yeba sajaba kwa nubange.